Ajojilio kama gani sayo Ajojilio Ajojilio kama gani sayo
True that. Listen baby, I dedicate this song to you.
Nakuimbia wimbo tamu my darling, cause every day
I've been thinking of you. Junaku enzi kishenzi tajiri wa mapenzi mimi. Junaku enzi kishenzi tajiri wa mapenzi mimi. Yeah.
Ah, unipagawisha ukipita mpenzi wangu. Ifia sangu umesiba kal. What should I do? Unipa tiba moyoni marafiki kunicheka kila mara.
Unajiringa kote geta usi.
Salama.